exclusive from zamhits.co. It's Kid Soldier on the beat. Osakani onelemo, is a time we kafika. Ella Susa can believe that it's over. Chione kamongani zipatikiza, natika bina ni eseko kuina.
Tikiza, natika pena ni eseko kuina.